Afrio's Entertainment.
Takona pesikali bila snap. Mr. Man kwenda kazini John M. Staff. Kini choma cha subu nchelewe job. Sende kumganga honey. Hello tatupa. Lipe vaccine tani. Weka kwa chupa. Lugu zangu home. Situa kumbuka niji njime tami sose nkupe. Hela kusuka nipe vaccine. Nikupende. Tuvai sare sare tushone fitenge. Nikonge hela tufari kwetu nisijenge. Sikumbuke kifoche tu nikumbuke cha mende. Push your my vaccine.
Mamba cha ham ni songe karamu nyonge haram.
Dosi zako tamu tanigandisha damu. Ni usie tabasamu nikulipe vitamu.
Nikupeleke Lamu au twende Kiwengwa. Stone Town nikupeleke shamba.
Ikikubamba wapi ndo vaccine.
Baby boy, you make me feel so good. What you wanna do? Cause my temperature
Chakalangu la maisha. Sema lolote masi wezibisha. Umenitachi ya ndichi moyo kabisa. Dozi zako mahili na thibitisha. Unakalisha na kupahisa. Za moyo wangu nikupemisa. Bingu maisha mapicha picha. Nimesitisha manona nipa.
Vaccine, vaccine girl. Sin, vaccine girl. You're my vaccine, vaccine girl.
You shot take me down. One feet a day.
Vaccine, vaccine, girl. Sin, vaccine, girl. You're my vaccine, vaccine, girl.
Give me shot, take me down. One feet a day.
Hey, kadawa flani cha homa.
Vaccine.
Kama kadawa na choma.
Mama, you're my vaccine.
Mtoto kidawa ni cha usoma.
Vaccine.
Sio kinga, batili kinga ya mwili. Nikingia mwili ni vikinga.
Vaccine.
Mama weka li ya kojo ni mkinga. Miti ni dawa nanywa kupinga. Kukulinda na tamana kupa mninga. So chuma chakavu we chuma kamili. So chuma mchicha njo chuma maisha. Kumaanisha mama kula maisha. Kula maisha mana muda unaisha.
Vaccine, vaccine girl. Sin, vaccine girl. You're my vaccine, vaccine girl.
You shot take me down. One feet a day.
Vaccine, vaccine girl. Sin, vaccine girl. You're my vaccine.